even the government agrees. He's a dangerous DJ.
DJ Isaac Pro. DJ Isaac Pro.
Nakupenda manze wewe kuwa mhambo.
Asante.
Legend, kwangu wewe ni icon.
Story za icon, kwanza weka mbali. Femi one, mukwa nimekutamani.
Kuongo umeanza kunichocha. Ni show, ni wapi uliniona?
Femi one, wewe unibamba. Kwa Instagram nikicheki zo mapati.
Kuongo na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi one nikikupata, nitakupenda kavile napenda tambla.
Kuongo na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi one nikikupata, nitakupenda kavile napenda tambla. Iko, haga yako iko. Naipenda kamke nyumba ni na mwiko.
Meja umeanza kuniflata. Unataka kunikula kama plata.
Iyo kifua nataka kuichambua. Hey. Mimi nataka kukulamba mbako ushindwe kupumua.
Kidesign umeanza kunibamba. Nikikupea usiende kutangaza.
Iyo ni siri.
Wazi.
Gapi namba. Sitambia mtu, sitambia takinkaka.
Haina noma leo utanikula. Lakini kani ndogo usishinde ukikuja. Okonko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi wa nikikupata, nitakupenda kavile napenda tambla.
Okonko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi wa nikikupata, nitakupenda kavile napenda tambla.
Napenda machali wako mafuaka. Nikicheki question yako.
I'm gonna write down a song.
Femi wa machali luku.
She want me to stay, to stay. She want me for the night. She sound like she wanna cry, she wanna cry. She say don't deny, my only girl. Downloading yeah, jakwa potetinga wafuka wange sik sharinga baby be closer, can I put that on ya? I'm ready for ya, can I sing it for ya? Yegwe ya singira, mera kuninga. She want me to stay, to stay. She want me for the night, she sound like she wanna cry, she wanna cry, she say don't deny, don't deny.
Sentimiento. che dire palante, che dire palante col suo movimento campione. Che dire palante, che dire palante col suo movimento. Si la ve, bailando è la favorita, si la ve, come suelta la cinturita, si la ve. Aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quiere es fuego. Modérame ese pantalón caliente. Tú quieres de tu no te haga la loca. Aviso de tsunami independiente.
He's hated by many, loved by few, respected by all. It's DJ Isaac Pro in the mix.
Yeah, hello? Who's this? Let me call you back. Let me call you.
I'm looking for Sam Kamani. Sam Kamani. Next week, I'm expecting Sam Kamani. Sam Kamani. When I get man, I'm going to send you Sam Kamani. Sam Kamani, my brother, I'm looking for Sam Kamani. Sam Kamani, I'm looking for Sam Kamani. It's a new month, still no salary. Manager is saying wait till Saturday. On Saturday he's at Sam Kapate. Man, Nina Mabanja, I woke up this morning with 500 in my pocket and nothing in my wallet. I gotta pay the rent but I don't really got it. So boss, stop telling me to give you a call in 5 minutes. After 5 minutes, call back in 5 minutes. After 5 minutes, call again in 5 minutes. Eh, something's good. Kukubira ku Friday, kukubira ku Sunday, kukubira ku Tuesday. Hey, back at this.
Bend, niku bang. Alejandro, chief inspector. Nipo zako nazinyonya kama nectar. Kitu mufata solo ni macheta. Sio bomi nalipuka ni mavela. Tumepuliza leo kivuvuzela. Zimetushika, zimetufunga kijela. Riang ni kukambatia na kukemba. Na mawezere uziza ya ayela.
Kama kuna, kana mama yako, usikuja hapa. Kana mama yako.
Kanipiga mate, kanikwata waya, kakonja na kapea miti, kuna nduru giza nitititi, bobo shanta ya, tushka wika oh mama, santo, kaka, nyundo msumeno tunapaka nana, nyonga nduru, cheza chini kawa
iguru,
memta mkaskari nguru, wakura kakonda nisini turu.
Kona wetu kani puto, edo bitu si demo ito.
Come.
Daddy, nikimuona begi azikadi, moyo mpasuko radi, mapigo mbio bila ya idadi, kepu lake la nikiminadi, mtoto ananimalizia mtaji, akili kwake asichaji, atapatapa kama mfamaji. Teke te Kenya,
te Kenya,
kani teke te Kenya,
te Kenya,
aminishika kwenye paja,
te Kenya,
namtaja taja,
te Kenya.
Teke te Kenya,
te Kenya,
kani teke te Kenya,
te Kenya,
aminigusa kwenye kwako,
te Kenya,
yani mara uko mara hapa,
te Kenya,
kamini te Kenya, te Kenya katoto, kamini te Kenya, te Kenya katoto, kani te Kenya, te Kenya katoto,
mani boy,
te Kenya, te Kenya katoto,
nikika te Kenya, kana te Kenya, yani, kana cheka cheka, kamini te Kenya, kana vute temesh, wami kitonga se ken, kena sereleka.
Con
bun. She wiggle with a big booty bigger than a gun. When she come, she make the wall place stand around. She shake it like a tally in a limit.
When she do me di dada basa jamba basa mala bona bamu sabaya bako baya bako na bana kaya kwa bamu kwa na demo no wa muta wana. When she shake it, shake it, shake it.
Sunshine when you shine, we did it on line, don't say goodbye. Sunshine when you shine, go to Van Damulan, don't say goodnight. Baby, what's the call to have a cat on your mind? Where's it go? Guy, what's the call to have a cat on your mind? Where's it go? Baby, what's the call to have a cat on your mind? Where's it go? Guy, what's the call to have a cat on your mind? When we go, we go. Biriba koma kumi mabwebe sanga. Kona lave kuchose ni vya chupa. Obufo webe ije tuwa mitinga. Jena rentinga. What if we meet again? Okenda kunga mbota. What if we kiss again? Na wanovatu kambo letinga. Okukwano kutunga. Manyati no kwake kutunga. Pemba walopinga. Manyati na we walopinga. Baby what's the count of us?
Stepping on the street, fat man king day. I tell my turn, make break a lele. Strike till I kill any bappe. Dribble and shoot every bappe. Talk about me money, ah. And it's a different kind of story. You know, say my type, you know me. Ah, you must chop out of me money. Oh, Alima, Alima.
Yeah, yeah.
You like it big, 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 boolala. Oh, Alima, Alima. Come take it big, 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 boolala. Yeah, yeah.
I'ma make it rain on you, cause I like the way your buddy body looking. Jumping me that window, but my money can in until I can go. Give me one night, I'm gonna make you thank Almighty, girl. After 190, you're gonna come back for more nightly, girl. You want me with that? See, girl, I know you got your pita. Gamba, bones, I'm sunny, da. Oba, when you know that you're quick to say.
I'm moving you, me. kula na ya jenza nyumiru alewe kula kweti kwa taka gende yetuge baby galo kwewe nyige mwanyumire bikumba baby galo kwe kumba omanyino kufumba mwanyumire bikumba baby wange kwe kumba mye kolo barumye kwe kole bintuyo abalalaba kukwa kufwe jomali ya kugambako kwenye nya bintuyo sempa gira kwe Sisobola kuleka kubala olifa makabala oyambala zidozi gabana oyaka olinga musana na na kati akufana nanze yambula yeyei olabi babulungi tewe yambula no 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 atobulungi bosi bwakuno kasukali kokanoga olibotsi kola basajja baloba
DJ Isaac Brown the DJ other DJs wanna be when they grow the fuck up it's the one and only
Chasing baking, and you know Kabi DJ Isaac from Muchuma. Bakue, bakue, bakue.
Kafungula mpete Obalala mukene gori ngege Tell the girl them say one deke Nirungo mane na tebo ndege One time or two time Three time or four time Tell me say one time or two time They run town
The journey just beginning. Ni kwambalanga koti, ni kwambalanga sawa. Bondwala ye party doti, bondwala ye kwedawa.
Ene tevunya, togeza nonko konya. Love jenera tevunya, tevunya. Tevu tevu tevu, moji gunda mwe tevunya.
Aida.
Mwe tevu tevu tevu.
Nange jeni ne tevunya.
Wasanga mirembe jange non tanula Ze yali asiri so mutima non sanula Bino vye mukwana te wamanya choti nkula Kusubiza kwe sibako Kusubiza kwe kubako Kwari te wajuranga nsavulako Sembele non chonkoleko Bambi
Mambo, na kangoko na kasesa kama kwa moko Ndiaje niaje ni chape wa makale Zuna juwa minataka tukinare Ni wawasha ina mtakubale Take ndena anawasha tukingale Nadai bong e-form nisha sare
DJ Isaac Pro Pro
Leni siku na nide ya kutwang Badala tu unasema tu jau Nasifu dem wana najua kutwang Akitwek boy shell anambao Rauka juu kazi timza kachanja Nikupe riba kaka magero ya fao Upa upa
Wakawa
Ai upa upa
Wakawa
Ai ama dem wasimame ama wainame
Ah we wainame
Ama ngeuso simame ama wainame
Ah we wainame
Na basi wainame
Na kuna vile ntangaza shash Buda basi, na kuna vile nasaka bash Sauta catch, na kuna vile nasaka cash Nina shaba, na kuna vile napina gono Nada ipaka, onda vile nangwa usoko Super flat, na viga tuwa chio ngongo Nina chuku, dula ndula kwa manyoto Ni unduku, my ex unatema gono Pesa tas, shereo singizi wa poro Mboko pass, mroro sienda ta Lani
siku na nide ya kusha Badala siku na sema tu
Chilling out with the bash events, yes.
When you hear the sound.
Roboto, 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 roboto,
Couple million, yo. Give you love until you say don't do it, yeah, yeah. Special type of feeling that I feel when I'm with you. Oh, to mommy, anytime we are there with you. I want your heart and soul and your own body too. I can't let you go. I'm beginning to begin to fall in love. When I see with another person, oh no, I don't know what I take no more. Make me felicitate your love. Hold me tight and rub on my head, baby. Make I feel alright.
Special type of feeling that I feel when I'm with you. Oh, the mommy, anytime we are there with you. I want your heart and soul and your own body too. I can't let you go. I'm beginning to begin to fall in love. I'm beginning to begin to fall in love. I'm beginning to begin to fall in love.
Isaac Pro, the dope DJ from Bash Events DJs. For more mixes, follow DJ Isaac Pro on Facebook at DJ Isaac Pro, on Twitter at DJ Isaac Pro Official, and Instagram at DJ Isaac Pro 256.